Boofisi okuva ministry evunaanyizibwa ku byobulamu mu gavumenti ya Uganda basambaza ebyogerwa nti akawuka Nipah virus akasirikitu kandibanga kayingidde mu Uganda oluvannyuma lw'amawulire agakwata ku kubaguka kw'akawuka kano mu ggwanga erya Buyindi. Ekiwandiiko okuva mu ministry y'ebyobulamu kize oluvannyuma lw'amawulire agaliyitingana naddala ago agagenda ku mikutu emigattabantu egya TikTok n'obufaananyi obwa vidiyo agalaga nti Uganda erimu abantu abafudde akawuka kano akayinza okuyisibwa mu mmere oba omuntu okubeera okumpi n'omuntu akwatiddwa akawuka kano. Dr. Daniel Kyabayinze, Director avunaanyizibwa ku byobulamu ebyalukale mu Ministry y'ebyobulamu, agamba nti amawulire agasaasaanyizibwa abantu abo si matongole era tewagwanidde kubaawo omuntu yenna yeeraliikirira. Kyabayinze waayogeredde bino nga mu Buyindi ekirwadde kino kyabaguka oluvannyuma lw'abakozi babiri ab'ebyobulamu mu kitundu ekya West Bengal okubazuula nga balina akawuka kano mu December w'omwaka oguyise. Obweraliikirivu bugenze bweyongera mu Uganda tyosanga akawuka kano kayinza okuyingiramu olwa bannayuganda abagenda babeera mu bitundu by'e Buyindi. Kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, World Health Organization, kigamba nti Nipah virus tennaba kubaako wonna wezuuliddwa mu Africa bukyetandika kubuulirizibwako mu mwaka gwa 1998. Amawanga gekasinza okukosa ye Bangladesh, Buyindi, Malaysia, Philippines awamu ne Singapore.